waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Maalin wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaanba. Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan jeclaan lahaa in aan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan maanta ku kulmayno. Waxaan sidoo kale jeclahay in aan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa istuuriyahayaga magaalada Melbourne. Waa Jimce, taariikhdu tahay 1 August 2025, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha aad caawa barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: waalidiinta Australia oo loogu baaqay in aanay daayicin caafimaadka ilkaha caruurtooda; si dib u habayn ama cusboonaysiin aad ugu samayso gurigaaga; iyo shuruudaha ku xidhan ee lagaga baahan yahay in aad ogaato intaadan bilaabin; iyo warkii Soomaaliya naga soo gaadhay maanta. Haddase warkii oo dhan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Australia Tony Blair ayaa feejignaan dheeraada ugu baaqay dadka gacanta ku haya macluumaadka xasaasiga ah kadib markii ICO aniraahdee ay shaacisay in basaasnimada ajanabi ee ka dhacda Australia ay dalka ku kacdo kharash dhan 12.5 billion oo dollar sanadkiiba. Hadalka wasiirku waxa uu daba socday hadal hore oo uu jeediyey madaxa ICO Mark Burgess, kaas oo muujiyey khasaaraha dhaqaale ee aadka u weyn. Wasiirka ayaa ku booriyey dadka haya xilalka asaasiga ah inay aad u feejignaadaan, gaar ahaan dhinaca online-ka.
If you are in a job where you have access to secrets that
are aad hayso shaqo aad ka heli karto siraha muhiimka oo Australia, ha ku qorin bogaaga baraha bulshada. Muujiso in aad mudan tahay in aad sirahaas ilaaliso. Waan ognahay in wadamada kale isku dayi doonaan inay sirteena helaan, laakiin ma aha inay Google-ka si fudud uga helaan, waayo dadka qaar siraha ka shaqeeya kama soo baxaan waajibkooda, ayuu yiri wasiirku. Wadahadallada Uluru ayaa soo saaray bayaan xoogan ka hor inta aanay bilaabmin munaasabadda Gama Festival, iyaga oo ku dhawaaqay in aanay ku qanacsanayn qorshaha loo bixiyey Closing the Gap. Waxa ayna sheegeen in horumarka qorshahaasi uu hakad galay, iyagoo ku eedeeyey hay-adaha dowladda ee ku shaqala arrinta. Waxa ayna sheegeen in go'aamada arrimahooda ku saabsan weli la sameeyo iyadoo aan laga qayb gelin dadka waddanka loogu yimi, maadaama aanay weli haysan cod baarlamaan. Ardayda ayaa soo dhaweysay ansixintii sharciga lagu dhimayo deynta waxbarashada sare ee lagu leeyahay. Wasiirka waxbarashada Jason Clare ayaa sheegay in ansixintan sharcigu uu ardayda u baajinayo celcelis ahaan $5,500 ardaygiiba. Isbeddelka ayaa laga yaabaa aniraahdee in uu dhaqan galo dhowr bilood kadib marka uu xafiiska cashuuruhu isku dibarido. Ardayda reer Melbourne ayaa soo dhaweeyey khafiifinta, laakiin islamarkaana sheegay in loo baahan yahay in sidoo kale wax laga qabto qiimaha nolosha ee kor u sii kacaya.
Hex is a very pressing issue that we all think about. It's great that it's gone through.
Yeah, I think big thing is reversing the changes.
Hex kuwa arin aad muhiim u ah oo dhammaanteen aan ka fikirno, marka waa wax fiican in la ansixiyay. Haa, waxa ugu weyni waa in dib loo celiyo isbeddeladii ay soo rogeen dowladdii Liberal National dhowr sano ka hor ee la oran jiray Jobs Ready Scheme. Waxaan ogahay in taas ay saameyn weyn ku yeelatay helitaanka waxbarashada. Waa arrin ku weyn ardayda, gaar ahaan maadaama arday badan ay shaqeeyaan. Haddii aan ardayda caawimo dheeraad ah laga siinin xagga noloshana, xaaladdu way ku adkaanaysaa, ayay yidhaahdeen ardaydu. kooxo u dooda xuquuqda madaniga ah ayaa cambaareeyay Premierka New South Wales Chris Minns kadib markii uu ka digay wax uu ku sheegay foodo iyada oo banaanbaxayaashu qorsheynayaan in ay isugu soo baxaan goob caan ah oo qaran si ay uga hadlaan xaaladda gaajo ee Gaza. Kumanaan qof ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan banaanbaxa lagu qabanayo buundada Sydney Harbour ahadda maalinka bisha Agosto tahay saddexda si ay u muujiyaan kasoo horjoodkooda dagaalka Israa'iil ee go'aaminta Gaza, laakiin booliiska ayaa diiday in ay fasaxaan banaanbaxa. Dagaalkii kooxaha dambiyada qorsheysan ayaa weli socda kadib markii maalinimadii shalayto la dilay nin 26 jir oo la oran jiray Athan Porcinos, kaas oo xidhiidh la lahaa baa la yidhi dambiyada qorsheysan. Ninkan ayaa lagu toogtay 9:00 subaxnimo xaafadda Wollert oo Melbourne ku taala. Dhawaaqa 8 xabadood ayaa la maqlay. Dambi baare Dean Thomas oo booliiska Victoria ayaa ka hadlaya.
It appears very deliberate and obviously targeted.
Dilku wuxuu ahaa mid ula kac ah oo lagu beegsaday. Haddana waxa aanu ka shaqeynaynaa in aanu ogaano wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen, ayuu yiri. Hoggaamiyeyaasha sare ee dawladda Australia ayaa sheegay in aqoonsiga dawladda Falastiin uu hadda yahay mid la filayo. Kanada ayaa ku biirtay Ingiriiska iyo Faransiiska iyaga oo taageeraya aqoonsiga dawladnimada Falastiin ka hor codbixinta golaha guud ee qaramada midoobay ee bisha September. Ra'iisul wasaaraha Kanada Mark Carney ayaa sheegay inuu aqoonsigu ku xidhnaan doono shuruudda ah in Falastiinta ay aanay yeelanin ciidan military ah iyo in ay Hamas meesha ka baxdo kooxdaas oo ay Australia u aqoonsatay argagixiso. Wasiirka maaliyadda Australia Jim Chalmers ayaa Sky News u sheegay in dawladnimada Falastiin ay muhiim u tahay xal labada dawladood ah iyo wadada ugu wanaagsan ee looga bixi karo rabshadaha soo noqnoqday.
From an Australian point of view, recognition of the state of Palestine is a matter of when, not if.
Aragtida Australia aqoonsiga dawladnimada Falastiin waa arrin ah goorma ee aanay ku jirin haddii. Sidaa darteed, horumarkan iyo dhaqdhaqaaqan aan aragno waa la soo dhaweynayaa, laakiin sidoo kale waa shuruud ah in aanay Hamas door ku lahayn hoggaaminta mustaqbalka. Waa in dadka la afduubay la sii daayo. Taageeradeennu waxay ku xidhan tahay in marka hore la xaliyo caqabadahaas, ayuu yiri. Gantaalo iyo diyaaradaha droneska la yiraahdo oo uu Ruushku soo tuuray ayaa ugu yaraan 15 qof ku dilay kuna dhaawacay 155 kale magaalada Kiev, iyadoo oo madaxweynaha Ruushku uu iska indhatirayo muddadii kama dambaysta ahayd ee joojinta dagaalka ee uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u qabtay. Safiir sare oo Mareykanka ah John Kelly ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka kooban 15 xubnood u sheegay in madaxweynaha Trump uu doonayo heshiis lagu joojiyo dagaalka Ruushka ee Ukraine muddo 7 gudaheeda.
Both Russia and Ukraine must negotiate a ceasefire and durable peace.
Ruushka iyo Ukraine labadaba waa inay ka wada xaajoodaan joojinta dagaalka iyo nabad waarta. Waqtigeedii baa la gaaray. Madaxweyne Trumpna wuu caddeeyey in arrintan la dhameeyo ka hor 8 Agoosto. Mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin dheeraad ah si nabadda loo xoojiyo, ayuu yidhi. Australia ayaa ka badbaaday mowjad cusub oo ah cashuuro uu Mareykanku ku soo rogay badeecadaha ay wadamada qaar u soo dhoofiyaan Mareykanka. Aqalka cad ayaa xaqiijiyay in madaxweyne Trump uu kor u qaadi doono cashuuraha alaabada ka timaada dalal uu ku eedeeyey, waa sidoo hadalka u dhigay in ay la xaajoon waayeen Mareykanka. Australia ayaa loo daayay cashuurtii hore u saarnayd oo ahayd 19%, halka dalka New Zealandna looga dhigay 15%. Wadamo ay ku jirto Canada ayaa Mareykanku ku soo rogay cashuur intaa ka badan. Canberra ayaa dhowaan fududeysay xayiraadii saarnayd hilibka lo'da ee Mareykanka, balse ku adkaysatay in aanay taasi wax xiriir ah la lahayn go'aanka cusub ee cashuuraha. Saadaasha hawada ee waddankan Australia maanta waa sidan. magaalada Perth qorrax 20 degree ayaa la saadaaliyey, Adelaide way sii daruureysanaysaa 20 degree, Melbourne qayb ahaan daruur 14 degree, Sydney roob 15, Brisbane shuuxyo suurtagal 20 degree, iyo Darwin oo ah shuuxyo suurtagal ah kadibna qorrax 32, halkii dollar ee Australiaanahana maanta waxa uu joogaa 64 senti oo dollarka Mareykanka ah. Warkiina intaas ayuu ku dhan yahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.